سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وبعد. أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد. متنا مجبوك الله سبحانه وتعالى أعوان قزي الزوب الدين الشارب لهم tumusaba sokusasa n'emirembe ow'ekitiibwa ennyo nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku bulungamu bwe ebyo byasomesa tusa olunaku lwe tunasinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kitaabu tauhid nga tukozesa sharuh eya fathul majid omulyango ogusooka omulundi ogusembyeyo oba emirundi egisembyeyo esatu nga tukyagenda mu maaso n'okunyonyola hadith ya Ubadat bin Samit radiyallahu anhu wa ardah alladhi awradahu almuallifu rahimahullah imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab gyeyaleeta ng'obujulizi obwa omuntu yenna alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga yalina ekigambo la ilaha illallah nga kituufu mu bulungi bwayina nti ekigambo ekyo Allah subhanahu wataala agenda musangulako nakyo amazambi. Babu fadlu tauhid wama yukaffiru min adhunubi, omulyango gw'obulungi bwa tauhid ogw'obwokwawula Allah, omulyango ogunyonyola obulungi oguli mu kwawula Allah n'amazambi omuntu gasonyibwa bwabeera nga yafuna ekigambo ekyo. Yazzaako mu mulyango ogwo oluvannyuma lwa ayat nanyini sharhi ze yaleeta ni aya muallifu rahimahullahu taala gye yaleeta erimu suratu al-an'am alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Abakkiriza la ilaha illallah banna tauhid abayawula Allah ne batamugattako kintu kirala, obukkiriza bwabwe ne batabugatta mushiriki, ulaika lahumul amnu awe bayina emirembe egy'olubeerera. Al amnu an nafsi, emirembe egy'omumutima, mutima gwa banna tauhid gubeera guyina emirembe. Wa amma ba ahlu shirki wadhalala, bannanyini shiriki nibwo omulaba ng'atambula bulungi ng'asula bulungi ng'alina buli kintu kyonna ekifuula obulamu bw'omuntu okubeera nga bwali badde bulungi ne bwaba talina tauhid omwoyo gwe tegubeeramu amnu, tegubeeramu mirembe. Wakadhalika ne ku nkomerero tagenda kufuna kwesiima na mirembe egy'olubeerera. Idhan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala kyava aleeta hadisi ya Ubadat bin Samiti nga nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba timani shahida an la ilaha illallah, omuntu yenna akakasa ti Allah ali omu yekka, wahdahu la sharika la, ebyo byonna twabinyonyola nti ali omu talina kimugattibwako kirala kyonna, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, era omuddu ono akakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Twanyonyola omulungi oguyise muddu wa Allah kitegeeza ki ku nabbi Muhammad, era omubaka wa Allah kitegeeza ki, bimaana bwabeera nga muddu wa Allah tetumuyisaawo ku kitende eky'obuddu, nabbi asigala muddu, tetumuyisaawo tetumujja ku kitende eky'obuddu netumuyita Katonda. Wakadhalika n'obuddu twalaba emiteeko gyabwo, obuddu obubuna n'obuddu obw'enjawulo. Waliwo obuddu obubuna ffenna, waliwo obuddu obw'enjawulo Allah bwe yali ategeeza buli lwonna lwe yayogera ku baddu ebiseera ebimu, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, obwo buddu bwa njawulo Allah bwabayogerakawo, inna ibadi, mazima abaddu bange laisa laka alaihim sultan, abo tobalinaako buyinza bwonna, abaddu ab'enjawulo bannanyini tawhid nga bakulembeddwa ababaka n'abagoberezi baabwe, abaddu abakulembedde mu kutya Allah baabategeeza. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa rasuluhu muddu we era mubaka we, bimaana ayina kusigala ate nga mubaka, nga tetumukkakkanya wabula tumuleka ku kitendo ekyobubaka ku ddaala lye ery'obubaka. Thumma qulna, netuzzaako okunnyonnyolera ekigambo ekigamba wa anna Isa, era n'akakasa kinnabbi Isa, abdullahi wa rasulu, muddu wa Allah era mubaka we. Twalaba omulundi oguyise nabbi Isa muddu wa Allah era mubaka we, kitegeeza ki? Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, era nabbi Isa kyali kigambo kya Allah kiyassa ku Maryam, wa ruhun minhu, era gwali mwoyo ogwava ewa Allah. Twanyonyola omwoyo ogwava ewa Allah kitegeeza ki mu darusi ewedde? Omwoyo ogwava ewa Allah twakinyonyola kitegeeza ki? Era ne tunyonyola ebintu ebiteekebwa ku Allah biyina emiteeko ebiri, ngubwaga baitullah, ennyumba ya Allah, abdullah, muddu wa Allah, wa ruhun minhu oba ruhullah. Isa kyali kiragiro kya Allah, mwoyo ogwava ewa Allah. Ebyo byonna twabinyonyola n'ekigambo kya Sheikh al-Islamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa amma al-yawm, ekigambo ekiddako mu hadisi nabbi kiyazzaako, wal jannatu haqqu wan naru haqqu, omuddu we bw'amala okukakasa ebyo byonna ebikulembedde addamu okukakasa nti wal jannatu haqqu, n'akakasa nti nejjana ya mazima, wan naru haqqu, n'akakasa nti n'omuliro gwa mazima. Ebyo bino bikakasa, n'okakasa nti Allah ali omu, n'okakasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'okakasa nabbi Isa alaihi salatu wassalam. Lwaki Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam yazzaako nabbi Isa n'atagamba Ibrahim? Lwaki teyateekawo Musa? Lwaki teyateekawo Idris oba Hud oba Sulaiman? Lwaki yateekawo nabbi Isa? Nti omuntu kasakiriza Allah nti ali omu, nakkiriza nti Allah yasinzibwa yekkatagattibwako kintu kira kyonna, nakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakkiriza ne Isa nti muddu wa Allah era mubaka we. Lwaki nabbi yayita nabbi Isa n'atayita bannabbi abalala bonna? Lowooza lwaki? Olyawo nabbi Isa yeyetoolerwako abataamutegeera bulungi. Ojjukira nga Allah ga dhalika qawla dhalika Isa ibn Maryam qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun, olaba eyo aye kuwa lwaki yamuleetaawo qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun, abantu nabbi Isa n'okutuusibwayo bakyamutankana, abamu bamuyita Katonda ekitali ku Ibrahimu, awamu n'okuba nti khalilullah, naye teryagamba nabbi Ibrahimu mwana wa Katonda, teryagamba Ibrahimu Katonda, teryagamba Ibrahimu omu ku basatu. Naye ono kati olw'okuba aliko shubuha mu bagoberezi be, kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava ajjawo shubuha eyo nti taliimu bwa Katonda nga bwe mulowooza, nabbi mubaka wa Allah nga ababaka abalala, taliimu bwa Katonda buno ensaati nabbi yamugjayo, kubanga ono ye abantu n'okutuusa olwaliro bakyamukubagana, abamu bagamba yali Katonda, abalala Katonda, abalala bagamba mwana wa bwenzi, abalala bagamba omu ku basatu, abalala bagamba mwana wa Katonda. Kati olw'okuba bamuyinamu okubuusabuusa, nabbi n'amuleeta wano ababuulire eddala ekituufu kye yali. Kati kyava agamba nti n'okkiriza nti ne nabbi Isa muddu wa Allah era mubaka we. Bw'omala okukkiriza ebyo, wal jannatu haqqu, omuddu onakkiriza nti nejjana gyeri yamazima wannaaru haqqu n'omuliro gyeguli gwa mazima ayi amakulu shahida anna aljannata allati akhbara biha Allahu subhanahu wa ta'ala nakakasa nti ejjana eyo Allah bulijjo gye yagamba abaddu be gye yayagaanyisa abaddu be fi kitaabihi mukitabo kye annahu a'addaha lilmuttaqin nti yagiteekerateekera abakkiriza haqqun ya mazima ay amakulu thabitatun la shakka fiha weri ejjana nywevu teriimu wadde okubuusabuusa wa shahida anna annaara era nakakasa omuddu eyo nti omuliro allati akhbara biha ta'ala Allah gwe yabuulira abaddu be fi kitaabihi mu Qur'ani annahu a'addaha lilkafirina haqqun kiyagutegekera abakaafu nakakasa nti omuliro ogwo gwa mazima kadhalika thabitan era nakakasa kinagwo yeguli munywevu qala ta'ala Allah yagamba sabiqu ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe almusabaqa ekubeeranga abantu badduka mu ngeri ey'okusindana ani asookayo ey'okusaayirira baita omusaba okuvuganya kati wano Allah bwatugamba sabiqu yani saari'u mwanguwe muteekeemu emisinde mwanguwe nnyo ila maghfirati min rabbikum nga mwanguwe okudduka okunoonya okusonyiyibwa Allah wammwe wa jannatin arduha ka ardi samaa eno aya endala yomusatu hadid eriyi gye mbadde nsoma ya suratu Ali Imran eno eyomu hadidi sabiqu ila maghfirati min rabbikum yomu ala suratu Ali Imran wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddati lilmuttaqina yawmu suma ashraf yawm Ali Imran naam wasari'u ila maghfiratin min rabbikum aha wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lilmuttaqin jaksama ya ibrahim kan samaya wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin yasuratu آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله من يقال وسارعوا مانغوينيو إلى مغفرة من ربكم لمدة منو يكسني و الله سبحانه وتعالى وجنة إلى منو يجنا arduha as-samawati wal ardu arduha obugazi bwayo ardu bwe bugazi bw'ekintu arduha as-samawati wal ardu obugazi bwayo bwenkana eggulu n'ensi oba businga eggulu n'ensi uiddati lilmuttaqin ngejjaneyo yateekerwateekerwa abantu abatya Allah alladhina wananayogera ebitendo byabwe alladhina yunfiquna fi sarra'i ebimu ku bitendo by'abantu b'omujjana alladhina yunfiquuna ababa bwayo fissarra'i mu biseera eby'essanyu nga riziki weeri ng'alina emirembe atalina mutawaana awaayo mu kkubo lya Allah wadharra n'ebiseera ebyakazigizigi nga riziki teriiwo bulungi era omusinga atera akatono kalina era wayo kitendo kya kubiri wal kadhimina al ghaidha nabo abafuga obusungu wala afina anin nas nabo abasonyiwa abantu ala afina anan nas huwa atajawuz ma al qudra kuba nti omuntu omulese naye ngaolina obusobozi obusobola omutuusaako kyomutuusaako oba osobola omugamba kyomugamba naye n'omuleka kyebayita wala afina aninnaasi wahuwa atajawuz maa al kudura muti n'omuleka naye ngaobadde olina obusobozi obumwesasuza ekyo kitendo mitendo byabantu b'omujjana walkadhimina al ghaidha wala afina aninnaasi n'abasonyiwa abantu wallahu yuhibu al muhsinin allah yagala nnyo abalongoosa wano mweno aya allah anywezezaawo ejjana mweno suratu al imurani aya 13-14 allah anywezezaawo ejjana ne mweno eye suratu hadidi sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'arudi ssamai wal ard wano allah alese kaafu ya tashbih okwawulako neno eno allah agambye sabiku ila maghfirati min rabbikum mwanguwe nga mugudde eri okusonyiibwa allah wammwe nga munoonya buti allah baabasonyiye nga munoonya amakubo nga tugogeddeko mu kutuba amakubo omuntu gayinza okuyitamu n'afuna okusonyiibwa allah kati allah saariru ila maghfirati wasaariru oba sabiku bimaana wettanire gali amakubo agayinza okufuuka ensonga y'okusonyiwa allah gali amakubo 16 amanyi ge baayogera nga amakubo ago gafuuka ensonga allah n'akusonyiwa kati allah buli bagamba sabiku ila maghfirati min rabbikum mwanguwe eryokusonyiwa allah amakulu mwanguwe okukola ensonga ezibasonyisa allah mwanguwe okwettanira amakubo ago nga bw'oba ogakoze gafuuka ensonga allah n'akola ki n'akusonyiwa nam kubaabwaga sabiku ila maghfirati min rabbikum mwanguwe eryokusonyiibwa allah odduka ogenda okusonyiwa tekulinawe kuliwo ogenda kusanga nitwanguwe tudduke tukusange wali wabula yangu okukola ebintu ebikusonyisa ebifuuka ensonga ey'okukusonyisa allah n'akola ki n'akusonyiwa mubyo ng'ekyokulabirako kino kyayogedde mweno aya al infaaku fi sarraa'i wadharra okuwaayo mu kiseera ng'olina ne bwoba tolina eyo emu ku nsonga ezikusonyisa allah gamba ng'ensonga ey'okubiri mu nsonga z'oyinza okuyitiramu n'okusonyibwa allah mutaabaatu rasul okugoberera nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam okugoberera nabbi muhammadi kifuuka ensonga allah n'akusonyiwa naye tuli ku mulembe olwaleero ng'abantu eddiini baagala kukola bo yaabwe gye baagala tebaagala mutaaba amulahum shuraka shara'u lahum min addin ma lam ya'zan bihi llah oba balinayo bakatonda baabwe abalala babateera mu ddiini allah byatakkiriza balinayo bakatonda abalala nga bo bebabateeramu byebaagala la abada eddiini abantu tebaagala nabbi agamba bwati la webuli kimu nabbi kyogala byonna nabbi byagala byokola kyake olumwaki okugamba nti goberera nabbi tesimanyira muntu kyafuna obuzibu abujjawa nga bamugaye goberera nabbi kyeyakola n'anyiga wekyogamba kati mulwaki mwogera ku mizindaalo nabbi yayogera ku mizindaalo subhanallah goberera nabbi kyagambye obuzibu obujjawa tewali kizibu kikyasinze kubeera kizibu ng'okulwanirira obubuze tewali kizibu mu bizibu ng'okulwanirira obubuze kubanga buli kiseera obeera mu kalakin wa shidda wekenyini obeera mu ssaawa yonna mukweraliikirira mukutya omusajja ne bwaviiri ku bodaboda ye ng'omulaba alina n'akataawa ka bodaboda nga ka Ibrahimu najja n'atuulaawo ng'osomesa ebya bida n'akutunuulira wa otandika omumweraliikirira ekivamba omulala n'ayimuka nagaa ebyasomesa bifu toddayo kumwagala yakakaana oba kawali jasi wa boda oba musajja mutemi wa mputa wali ng'atema empuuta najja n'ettawuli nga nawe omulaba bakutema byennyanja n'atuulaawo n'akutunuulira bwati ng'osomesa n'ayimuka nagaa ebyasomesa bifu otandika okweraliikirira omusajja nga tasomanga nako wadde sanawe nga ne bwomulala ng'ajja okusala weraliikirira kubanga osomesa ebitali ko esekhenno kibuka yagedde ekigambo Abu Najiba yagambye abasomesa sunna tebeetaaga bintu byabwe kubikweka bibera kiriya naye ate abasomesa bidya abo bakozesa bukodyo kati obukodyo bugwayo naye wa sunna bwino bulina kutagwayo naye wa bidya bukodyo buli kaseera n'akyusa kati hadisi n'agiwunzika eno n'agikyusa eno bo babeera ku bukodyo kubanga obujulizi bugwayo tasobola kuleeta bujulizi abo yabeera mu bukodyo yakuna akashana bukodyo katolaba kino kino kivuunula otya katolaba hadisi eno tolaba ate eno eringa etegeeza eno bukodyo gyasi aba mu bukodyo naye nga hadisi eri kiriya yakati tolaba eno hadisi kati ogigattotya neno aya kati eno aya tolaba bw'otunula eno hadisi n'ogireeta wano eno tejja kukola olaba ebintu bya bukodyo ali mu bukodyo abeera mu bukodyo kati ate ebyobujulizi si bya bukodyo oyogera oli kiriya oli smart kiweralike nabbi kino kyagambye temuli bukodyo tewasoma usulufiki usulufiki yakugamba kukolaki usulufiki agamba kukolaki agamba kukola bukodyo mu ddiini olina wangala emyaka gye gyonna obulamu bwe bunanga ali mu bukodyo bukodyo afuna ekikoloko ekikanga baana mweyekweka naaba nga kyatiisatiisa nakyabaana tugyeyo ebitabo temwasoma usulufiki ebyo babiyita bikanga baana obujulizi buli kiriya yaki tebwetaaga kukanga kanga tukigyeyo ebitabo ekyokukanga baana bitabo gena bijjawa ithan tewali kizibu ku nsi kuno nga kulwanirira bubuze owulira nga ekintu kikutudde mu kifuba buli lwotuula kyobula n'okusomesa kwabwe tebatera kusomesa nnyo balinda budde bwa bukodyo ne bajjayo bukodyo ne bugwayo ne babuyiwawo ekyo ne kigenda kati ithan nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo byayogera byonna byogera ku ddiini n'abisomesa ne bigwayo tewali kitwetaaga kwongeramu tewali kyetaagisa bukodyo tewali kyetaaga kubuzaabuza byonna bisomese yogera nabbi byayogera tugenda ku puresa yaki tugenda kufuna buzibu allah tugaye wasaaru ila magfirati min rabbikum mwanguwe okudda eri okusonyiibwa allah tudda tutya eri okusonyiibwa allah ekisooka ensonga nyingi nnyo mbagambyeko eno allah gyeyayogedde wano okuwaayo mu kyama ne mu lwatu ensonga eyokubiri mbagambye mutaabaatu rasuli kugoberera ani mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam allah ajja kusonyiwa bwona omugoberera qul in kuntum tuhibuuna allah fattabiuuni yuhbibukum llah wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafuru rahim ayerikiya qul in kuntum tuhibuuna llah bwe muba mwagala allah fattabiuuni mukoleki mungobereze nabi muhammadi yuhbibukum llah allah jabbaagala si kyekyokka wayaghfiru lakum dhunubakum abasonyiwe naki nebyonono byammwe nolwekyo bwoba oyagala allah akusonyiwe allah akugamba yanguwa okudda eri okusonyiwa allah odda otya eri okusonyiwa allah tugambye goberera nabbi jasi kyokka togoberera bantu shatibi imamu shatibi ayina ekigambo kyeyayogera wano naye nakyo kikulu imamu shatibi yagamba ekigambo kiri kino wano yagamba mu kitabo kye Al-Itisam waliwo abantu abaali bajajja tte nnyo bidia mu biseera ebiise naye ngaenjogera bbiri bagamba genda osome ekitabo kya imamu Shatibi Al-Muwafaqat bila shaka imamu Shatibi alina ekitabo ekyo Al-Muwafaqat naye bwe obeera kutegeera imamu Shatibi yaani genda osome ekitabo Al-Itisam buli yenna amwekuusakuusako mbu awagira bidia ojja kutegeera nti aa ne taarifu weewuunya abamanyi basinga okukozesa ku bidia ya imamu Shatibi yaleeta mu kitabo kye Al-Itisam abasinga bagamba mutuufu yeetegeeza bidia kati abantu abamu babuzaabuza abantu genda osome ekitabo Al-Muwafaqat ekya imamu Shatibi nga balowooza mbu awagira bidia kiri kiveeko jye mu Al-Itisam otegeere imamu Shatibi yaani ku bidia imamu Shatibi yagamba wano walamma kathurat albid'a bid'a bwezaamala okuyitirira walmukhalafaatu n'abantu okwawukana ku qur'ani ne sunna watawaata'a annaasu alayha abantu bonna attawaatu'u huwa al-ittifaaku ala shay abantu ne beegatta ku bid'aati bonna ne babanga abagambi tibafunye obujulizi ne batandiko zikola bid'at nga bazeegasseeko yagamba swara aljahilu yaqul mwakera ku machango omuntu atamanyi busiraamu agamba law kana hadha munkara singa ekyo kye bakola kyali kitamwa mu ddiini lama faalahu nnaasu abantu baali kikoze singa ddala si kyaddiini baseeka abo bonna nga bobalaba n'amajubba n'ebitambaala ne gaalubindi kyogamba tebalaba bwino okiraba baali badde swara aljahilu bukera ku machango atalina kyamanyi agamba nti law kana hadha munkara singa kyali kituufu lama faalahu nnaasu abona baali kuŋŋaanyaawo ne batekawo n'akabaani ne balekawo n'omuliro bakuba akabaani ne bakaogira ne bakalaamirizaako amannya g'abafu ne bateeka ku muliro omukka ne gutwala amannya gaabwe wa allah singa kyali tekiriyo baali badde bakikola lwaki bid'aati zaamala okuyitirira we zaamala okuyitirira watawato annaasu alaiha abantu ne bazeegattako ne bakola bukozi nga tekyali abagambako swara aljahiru bwakera ku machango omuntu atamanyi ddiini yaquulu agamba ng'olwo obujulizi bwe bweebuluwa abantu kye bakola law kaana haatha munkara senga mutuufu kyali kifi senga tekyali kituufu senga teyali ddiini lama faalahu nnaasu abantu tebaalikoze ki tebaali kikoze naye lwaki bakikola kati ibunu uthaimini ya muzuukusa oyo aljahiru hatha rajulu aljahiru imaamu ibunu uthaimini ya muzuukusa ne kaida naamugamba nti alhaqu maqaama alaihi ddaliilu mwana wa kitange jawo bino byoyogera ebyobutamanya ekiyitibwa amazima maqaama alaihi ddaliilu kyekiriko obujulizi walaisa alhaqu fiima amilahu nnaasu naye amazima si bantu byebakola ki byebakola era bw'oba otunuulidde ne imaamu Nasiruddini al Albani rahimahu llahu ta'ala mu kitabo kye Assilsilatu Assahiha mujalladi ogusooka peeji 139 naye yayogera ekigambo kyennyini ekiyambako oyo atamanyi busiraamu yagamba fahrisu faayo nnyo ayuha almusilimu musiraamu gwe ala an taarifa isilaamaka omanye obusiraamu bwo min kitaabi rabbika wa sunnati nabiyika ng'obujja mu kitabo kya allah ne sunna zaani za nabbi wa muhammadi sal llah sallama ulira bwagamba albani rahimahu llah la taqul togamba qaala fulaanu seka gundi yagamba ne seka gundi yagamba fa inna alhaqa kubanga ekiyitibwa amazima la yurafu birijaali tegamanyibwa na basajja kyolwa olwokuba ayogedde nnyo olwokuba yeetaddeko amajolobera nnyo olwokuba ali mu bantu bangi nnyo nti olwokuba ayogedde ago gemaki alhaqu la yurafu birijaali amazima tegamanyirwa ku basajja otayinza kwogera kifu la olwokuba akutta akalaadi akanene asika bwayogera bw'ati asomesa eno bw'asika akalaadi olwokuba ataddeko ago amasape tegamufuula nti byayogera byebiki sheikh albani yagamba ebyo bigambo bye n'agamba nti yagamba gwe sooka onoonye mazima nga ogajja mu quran ne hadithi okitegedde naye tojja mazima nti olwokuba gundi ayogedde n'amaliriza nga agamba nti bal arifu alhaqa taarifu rijaala wekyoba okola bal arifu alhaqa gwe manya amazima osooka ogategeere taarifu rijaala kati ojja kutegeera abasajja bebaani laba minzaani ya sheikh wallahi mpitirivu eyo minzaani nungi gwe faayo omanye amazima ogateeka wano mu kifuba kati bali bwe banaayogera gwe ojja kutegeera ani musajja ani atali musajja wegaki mubaganda kyebaga twawule abalenzi kuki gwefuna amazima obeere nago wana kyobola owabodaboda asobola okujja n'atuulaawo n'agamba oyo asomesa bifo abisomye ku boda ng'avuga abisomye ebijafuna amazima yagafuna ddagali wano kati gwe bwakulaba ng'osomesa akusongamu buzo nanga byebyayogera bifo neyetambulira n'agenda tatuula nawo gwe n'osigala ng'onyiiza asomesa
hanava kumboda boda naga nukutula musomese wachita tula musomese nedda tajia kumusomesa borongoto ya mazima ya gawa kwa tadagali wano wachitavi katishika alimani ulaba nasuhi yuji ya wanti nkulu nyo eh? Ya gamba bal aarifu lhaqa we manyamachi mazima ya kuburide dawa uogajia mkuruani nachi ne sunna bumalo kumanya mazima novanago ya gamba taarifu rijala urabasaji ujibako nachi ujibate gira ujakumanya yugira mazima ugainti uye mchaji ulabaya yugira ugainti nedda onono waliwo byayisaawo nesi musajja nti buli ayogera izan bobo yagala okusonyibwa Allah Allah agamba sabiku ila maghfirati min rabbikum mudduke munnambiro eryokusonyibwa Allah tugenda tuti eryokusonyibwa Allah tugeddeyo bibiri ekisooka kolaki okuwaayo mu mbeere y'emirembe neyaki neyakazigizigi ekyokubiri kola ki kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbongere ekirala ekyokusatu takwa Allah kutya Allah wetekemu kutya Allah Allah ajja kusonyiwa buli wonna lweteka mu mutima gwo kutya Allah Allah byayagira ng'okola byaziiza ng'oleka nabbi sallallahu alaihi wasallam byayagira ng'okola byaziiza ng'oleka Allah tabaraka wa ta'ala ajja kusonyiwa ajja kubodduse bunnambiro nkube yakabonera akategeeza omuntu ati Allah akabonera akategeeza omuntu ati Allah okusala duhiya tokiraba okusala ki duhiya kabonera akategeeza ati omuntu akola ki ati Allah la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah bosala ebisolo tayagala musayi wadde nyama wabula akwagala mu kutegeera nti ki oyatya Allah bwotya Allah akusonyiwa oba oyanguye ogendere okusonyiwa Allah naam ya ayuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana aha wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfiru lakum wallahu dhul fadli al'azim ya ayuha allazina amanu bange mwabakiriza in tattaqullaha bwe munaba mukiddani Allah tabaraka wa ta'ala yaj'al lakum furqana ma ma'na furqana furqana chechi eh furqana chechi yaj'al lakum furqana chitegezachi eh obweru fal farq baina al haqq wal batil Allah jabba ulina kino chichamu kino chitufu naam siche choka intatakullah kwa muna wa mchidi Allah yaja'al lakum furqana Allah jabate ilawo yangiri jimawula wakati wechichamu nechitufu wa yukathira anikum sayiatikum abasunyu wene yonono vya abasangule kevi sobi vya mwe wa yagfiru lakum abasunyu wene yonono vya mwe wallahu dhul fadli azim ati Allah tabaraka wa ta'ala inanyini birunji ebitibu hiyo nsonga na kumeka msonga hiyo Allah yakutana mangu ago kandekere nawo moyo gedde bifu nam sabiqu mwangwe ila maghfiratin min rabbikum okunonyo okusonyibwa Allah wa jannatin mwangwe nokolere jana arbuha obugazi bwayo ka arudhi samai wal ardi bulingo obugazi bwaki mbweggulu nensi ngokoze eki ngobigasse uiddat lilladhina amanu yategekerwa abo abakkiriza uiddat lilladhina amanu billahi wa rasuli abakkiriza Allah nombakawe dhalika fadlullahi yutihi man yasha obo bulungi buveri Allah buboyo gwaba yagadde wallahu dhul fadli alazim Allah yitajiri bulungi obunene muaya ndala suratul baqara Allah ganti fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin mutyeyo omuliro ogwo ng'enkuzaagwo ezigukuma bantu na muliro Allah tabaraka wa ta'ala yakuteekerateekera abaddu abamujeemera
abamukafuwalira. Nsonga endala mu nsonga ezisonyiyisa Allah yakumeka, yakumeka eno jenereta yakuna esooka twagambye eki? Okuwaayo asi mukyama ne mulwatu mu bulungi ne mu bubi naam fissarai waddara naam naam bwoba oli bulungi owaayo oli hape owaayo oba toli bulungi mbeere kutemu era owaayo Allah akusonyiwa. Ekyokubiri ogoberera ani? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu kolaki? Otya Allah tabaraka wa taala. Ekyokuna tauhidullah, kino kyetuliko mugwe tauhidullah. Okolaki? Okwawula Allah wa adamu lishirak bihi, nobutamugattako kintu kirala. Allah bw'obanga omwawudde n'otomugattako kintu kirala kyonna, Allah tabaraka wa taala akusonyiwa. Allah akolaki? Ne bw'oba tuleese bujulizi bungi, kale n'osoma aya nyimpimpi nga Allah agamba wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ogona olaba tutwala emisomo ebiri mugumu. Ogo waba waliwo agunoti nga waliwo abbalibbali avawo nga nagwagumaze ate neno bwatambula. Ensonga asbabu nairi almaghfira, ensonga ez'okufuna okusonyibwa ani? Allah. Takogeezo meka? Nya. Allah tabaraka wa taala nabaga ziri kumi na mukaaga ezo ensonga zo ebintu byokola Allah nakusonyiwa biri kumi na mukaaga zebwenjira mbawayo kamu nga ngenda maaso okirabye. Allah tabaraka wa taala bw'obeeranga tomugasseeko kintu kirala, Allah subhanahu wa taala akolaki? Akolaki? Wa inni la ghaffaru, nze ndi musonyi liman taaba, eri omuntu ayeneenya wa amana, n'abeera mukkiriza. Wannamaddala teri mukkiriza nga mushiriku taliyo asowulya al iman hadha ziddu ashirk wal kufr, eyo opposite ya bushiriku. Kitegeera nga mukkiriza tali mu luki? Lushiriku lwonna. Wa inni la ghaffaru liman taaba wa amana wa amila saliha thumma ihtada, oluvannyuma n'asigala nga mulungama. Aya endala eraga nti omuntu bw'abeera muna tawhid Allah amusonyiwa, yo aya munagye mumanyi abasinga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi sarahatan, Allah kyogeddeko ati tasonyiwa kukola ki? Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah alisonyiwa omulala ekirala kyonna. Waman yushrik billah, oyo yennawe kalitana naafa ngagatta ku Allah fakad iftara ithman azima, agenda kuba yebagadde ezzambi likyasinze okubeera eddene. Ulira hadisi lkudus Allah tabaraka wa taala nga agamba law ataitani biqurabi lardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira kama inda tirmidhi min hadithi anas wa huwa sahih. Owange omwana adamu senga olijja mu maaso gange olina ebisobyo byewakola nga byagala okwenkana okujjuza ensi eno naye n'osisinkana nga tewangattako kintu kirala kyonna, nange enda kukuleetera ensonyiwa ezaagala okwenkana okujjuza ki? Ensi eno. Naye nga temuli ki? Nga temuli shirika. Tegeeza omuntu ayagala okusonyiwa Allah bwe bagamba sabiku ila maghfirati min rabbikum, genda osuule obulira bw'abaana, genda osuule lubaale, genda osuule abalongo, genda osuule okusamira, genda osuule obutanga ebyawongo. Omuntu asobola okubeera Allah n'amuwa bodaboda nga mpya nga talina kyakoze kyonna magezi talina kyataddemu, wamala ogifuna ne bamugamba nti gwe pipi olwoza n'ogikuuma, olwoza abazivuga bavuga njereere gwedda, gw'olwoza bavuga buvuzi batyo okera ku makyanga avuga bazikuuma ng'atandika okutagala ng'obungo tebusoka kumubuuza nagifunye ntya ye eyagimpadde tasobola ginkomera naye kasaba mugambako maama waizira kubana maama watasaala nga yamugambye ti buloza Burahimu boda bulo n'ogiwangaza
mbocho no kira bukezi noga bismillah no vuga bismillah mala ngoga nafude dakati simbulo ovewo ogenda ofunewo salire kabili oga a'udhu billahi minash shaitani rajim ogende omanye obadde ogudde mwambushi emmotoka nojigula gulozo emmotoka loza bazivuga buvuzi batyo buli agula nga avuga mwe mwadde emmanyi muziki jaba fukira emiziki mulowooza buli kimu muziki alla 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 budde emiziki jaba fukira emiziki nga kulowoozesa naawe nti buli abavuga emmotoka zonna ziri muyirizi yezizikuuma nawe obonga bulowooleza muyirizi idhan bulagamba sabiku ila maghfirati min rabbikum ekisooka okujja mubwongoobwo tawhid bwemanyagala allah nsonyiwe tawhid nina kusooka kumukola ki kumwawula nga simugattako awo agenda okutandikira okunsonyiwa ebyala byonna nina essuubi eryokusonyiwa allah wa fi layatain mu ayaati zino ebbiri wanadhairiha n'ezizifaanana kubanga waliwo endala ezizifaanana ezo ayaati ebbiri size ezokka ezitegeeza nti waliwo ejjana ayaati endala nyingi nnyo nga mu suratu muhammad mulimu aya eraga ejjana nti gyeziri nga mu suratu raad mulimu ayaati eraga nti ejjana gyeri mathalu ljannati allati wuida almuttaquun ejjana eyo eyateekerwateekera abadde abatya allah tajiri min tahtiha alanhar emigga gikulukutira wansi waajo waayo ejjana tobulaba waliwo sheekh omu bamwita ayat yali asomesa qur'aani e madina naŋŋamba okimanyi nti ekigambo tajiri si kirungi kyakuyimirirako ng'osoma qur'an naŋŋamba naye ate baqurau bangi tuwulira nga bakiyimirirako naga nti mathalu ljannati allati wuida almuttaquun tajiri min tahtiha alanhar nagamba ekigambo ekyo si kirungi jannatu adinin tajiri nayimirira naŋŋamba ekigambo ekyo si kito kuyimirira nimugaa lwaki nagamba mu makulu ekigambo ekyo kikyusa amakulu buli lwokiyimirirako mathala bwogaa jannatu adinin ejjana eyebyengera noga tajiri etambula otegere kyoba ogambye mathalu ljannati allati wuida almuttaquuna tajiri ejjana eyo eyalaganyisibwa batya allah etambula ate ejjana tetambula okiraba nyenga nti kirimu okukyusa amakulu ga quran oba ogaanye nti ejjana ekolaki naye ngaate mubituufu ebyaddala ejjana tekolaki kaisagala tisi kirungi kyakuyimirirako jannaatu adinin nogaa tajiri jannaatu adinin tajiri noyimirira bingi ebintu ebifo abasomi ba qur'aani bye bayimiriramu naye nga oluusi kisobola okukyusa amakulu kati sheekhe ne mugamba taib omuntu waaba nga akikoze ekyo naayimirira afuna musango nga allah yatugamba faqra'u ma tayassara min alquran soma ekiba kikwanguyidde mu quran okwanguyirwa kwe kuli kuba nti ayimiridda kitundu kyo nekiba kikwanguyidde ge makulu ga aya soma kyonna waba kwanguyidde ng'osaala oba naye omuntu ayimiriddeawo naŋŋamba bw'aba ayimirirawo ng'amanyidde ddala kisobola omukakuwaza nga kisobola omukakuwaza bw'aba ayimirirawo ng'amanyi kubanga aba kitegere nti amakulu gakyuka naye era n'asigala ng'akola ki ng'ayimirirawo naga bw'aba tamanyi ng'ayimirirawo nga tamanyi takola ki tavunaanwa fahukumuhu ila llah okutuusa hatta yataallama okutuusa ng'amaze kuyiga tisi kirungi kuyimirirawo mu hadisi eno nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba waljannatu haqu wannaaru haqu omuddu oyo alina okakasa nti ejjana gyeri yamazima n'omuliro gwaki wamazima sheekh abdulmusin abbadi yetugamba لا بد أن يعتقد هذا الأب أمدوه لا بد أن يعتقد أتيكو كبانغا ككسا أن الجنة والنار موجودتان الآن أتيكو كبانغا ككسا أنت الجنة نومدو بيكولاشي ويبيري كتي السوازنو singa abamu abalina etikadaata enfu abagamba nti ejjana n'omuliro Allah agenda biteekawo ku nnaku lwankomerero abad aqida yaba ahli sunna waljamaa aqidatu ahli sunnati waljamaa ekakasa nti Allah bw'agamba ejjana n'omuliro yabiteekerateekera ejjana abamutya n'omuliro abajeemu weebiri essaawa zino siwekiri taib bwebibeera nga weebiri essaawa zino ejjana n'omuliro weebiri ate hadisi egamba man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baitan fil janna kati obigatto otya ejjana n'omuliro weebiri ssaawa eno siwekiri eyo yenzikiriza yaffe gye tulina okukkiriza ate hadisi egamba omuntu bw'azimbira Allah omuzikiti Allah naye amuzimbira ejjana ennyumba muki mujjana ateja nawe elisaza kati azimba wa amuzimbira wa waliwo ne hadisi ey'omuddu ng'afiiriddwa omwana we omuto Allah asinika bamalayika ne babuuza madha qala abdi omuddu wange agambye atya bamalayika ne bamuddamu istarujaa ensonga azizizza w'oli gy'oli naga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah n'agamba bamalayika ibnu lahu baitan fil janna wasammuhu bayta alhamd omuddu wange bwabakkiriza oluvannyuma lw'okumuggyako omwana n'aguminkiriza ensonga n'aziza gye ndi mumuzimbire ennyumba mujjana mugituume ennyumba ey'okutenda Allah ate ejjana n'omuliro weebiri azimba wa mulaba mutya azimba wa mulaba mutya kuba tukkiriza nti ejjana n'omuliro biweebiri essaawa zino muganda waffe agambye obaoliawo Allah yabigira nti ajja bimuzimbira oba si ekyo ng'akuzimbira muyiyo okubeerawo kwejjana tekigaana kwongeramu birungi okusinziira ku nannyiniyo byateekamu wano ku nsi ntegede okuba nti ejjana weeri tekigaana Allah kubanga akola ki buli muntu akuteeramu akwongeramu okusinziira ku bulungi bw'okola ki bwokola wano ku nsi n'olwekyo tewali tanaku ejjana weeri n'okutuusa waliro kati Allah agyongeramu ntegedde obadde olina maha kunkona tayinza kuzimba mu kitaliiwo ibnu lahu baitan fil janna wasammuhu baita alhamd mumuzimbire ennyumba mujjana hadisi yenyini bujulizi bubulikiya mumuzimbire ennyumba muki mujjana na tekitegeeza nti olw'okuba Allah yateekawo ejjana n'omuliro kati tubiveeko byaggwa dda la mukole Allah emirimu gyammwe ajja kukola ki ajja gi tobulaba abamanyi hadisi eno yenyini gye tugenda okunyonyola yini weekiri wano mu maaso kyemba naye nobagamba abamanyi bagamba nti dukhulu ljanna okuyingira ejjana buli muntu agenda giyingira lwa kusaasira kwa Allah wa amma taqsimu addarajat okugabanya amadaala omuntu alinnya abeere waggulu okwo kugenda kubeera ku mirimu okugiyingira kusaasira kwa Allah naye amadaala g'omujjana gagenda kusinziira ku miki ku mirimu gy'abaddu gye baakola udkhulu ljannata bima kuntum ta'malun muyingira ejjana yani bisababi amalikum eyo bima kuntum ba'u huna sababiyya yani bisababi amalikum ejjana Allah agenda jikuwa lwakusaasira kwe wahamma okulinnya madaala okugenda kubeera kusinziira ku mirimu egy'abaddu gye baakola ki gye baakola Allah mwongere madaala mwongere madaala kutuusa kubalibeera mu firdausi nasalu llaha an yajaalna wa iyaakum minhum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam oluvannyuma lw'okutubuulira ekigambo wal jannatu haqqu, ejjana weriyo amazima, wan naaru haqqu, n'omuliro mazima, n'aleeta muallifu ahadisi ayati ezoogera ku ekyo ekigambo. Sheikh yagamba Abdurrahman sahibu hadha alkitab yagamba nti wafil ayatain, mu ayati ezo tuba okwogera, wa nadhairiha au wa nadhairihima, n'ezifaanana eziri mu Qur'ani, dalilun, mulimu obujuizi, ala anna aljannata wan nara makhluqatan alana, bitonde weebiri oddi olwaleero, khilafan, okwawukanako lilmubtadi'a, n'abazuula mu ddiini, kubanga mbazuuzi abazuula mu ddiini mulimu abalina enzikiriza egamba nti ejjana n'omuliro Allah agenda biteekawo ku nnaku lwa qiyama. Mulimu abagamba Allah ebintu bimala kubaawo n'alyoka abimanya, bwe bibaawo ng'abitegeera, bannabida bimala kubeerawo Allah n'abimanya, la hawla wala quwwata illa. Era balina n'obujulizi se bwebeerippako, bagamba al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa, kati Allah abaddiddemu ategedde nti mumwe mulimu obunafu. Alaba Allah naye yategeera butegeezi abalabye balimu obunafu n'alyoka abakenderezaako. Ayati ng'ezo kyobalaba teri muntu munnabbida, imma yastadillu bil ahadith adh-dha'ifa aw al makdhuba aw yuawwilu an-nusus, likubuja bannabida tewali munnabida okujjako nga obujulizi bwaleeta ahadisi eidha ziba nafu oba si ekyo, yuawwilu an-nusus, acyangacyanga obujulizi bwe bukodyo. Sheikh bwe yagambye Sheikh Nuru akozesa obukodyo mu bujulizi, aya nga weeyete egamba kirala ye nagiteekamu obukodyo, akyusa nusus nasu nagikyusa bwati nagikwa tolaba wano wano bwogira bwoti kati gwokola otya wano niwulire okola otya obujulizi hadisi weeri ntuufu naye agikyusa nagiteekaku ekyo kyetagamba. Yazzaako ekigambo Nabbi saa salama kyeyagamba ekisembayo mweyo hadisi, bw'okakasa nti Allah ali omu, n'okakasa nti tagattibwako kintu kirala kyonna, n'okakasa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'okakasa Nabbi Isa alaihi salatu wassalam, n'okakasa ejjana nti gyeri n'omuliro gyeguli, eno ye samara. Samara, samara kiki? Allah results zakuwa faida kyofunamu oluvannyuma lw'okukakasa ebyo, yagamba adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali, age Allah agenda kumuyingiza ejjana omuddu akakazizza ebyo mu njogera ennyangu ogamba okusinziira ku bulimu bwali bayinawo, ala ma kana min al'amali, Allah agenda muyingiza ejjana kasaba nga alina tawhidi bwato, Allah agenda muyingiza ejjana okusinziira ku bulimu bwali bakola ki alinawo. Kyokola hadisi eno Sheikh yagireta mu babu fadlu tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, Sheikh tawhidi afuka n'ensonga ey'okusanguzaako amazambi, Allah agenda kuyingiza oyo omuddu kasali kakasa ebyo byogeddwa waggulu biriyo ebimekandoza nga bina, kakasa Allah ali omu, n'okakasa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'okakasa Nabbi Isa, n'okakasa ejjana n'omuliro nti gyebiri ebyo bina. Kyokutaano ki? Aljannat wa an-nar haqqu nafs shay, ekyo kimu eyo dhiddu al-akh. N'akakasa ebyo bina ejjana n'omuliro nti gyebiri, Allah agenda muyingiza ejjana okusinziira ku bulimu bwali bakola ki bwali bayinawo. Olaba obulungi bwa tawhid, eyo hadisi kasozi emuzizaamu essuubi era emusanyudde nnyo, kiraba kati n'okwaziina agira atulekamu engeri gyemusanyudde. Hadisi ajagadde nnyo, anyunyiza n'omutwe, okusinziira ku bulimu bwoli bwolinawo Allah agenda kuwa ejjana. Abamanyi wuli abo bagamba qala alhafidhu إمام الحافظ ابن حجر كوي حديث إيش جامبو مان قوله على ما كان من العمل أي هي ولذا وتنو تشسوما إمام ابن حجر يا جامبا الله جنا كم ينجزا إجنا سندرا كم يدي مجاري بيناو إمام ابن حجر يا جانتي من صلاح أو فاسد رامي رونج ورامي فو أجاكو جي ينجدا oba mirunji oba mifu aje kuingira oba tauhidi wali tauhidi ngamu zitu gura kakasaka kasebi oba mirunji min salahi ye mirao jajira mirunji min salahi au fasadi oba mifu mionone lakini ye ahlu tauhidi bananyi tauhidi لا بد لهم من دخول الجنة نوشي باتشيبو باينو جينجرا شغامبو شا حافظ الحافظ ابن حجر الأسقلان يقان دي وبامي لا موغا ميرونج بوبا ناني توحيدي كاغو تونيي كي تونيي كاغو اكي باينو كولاشي باينو مشيري كوالادي الله وليا امام ابن حجر يبوا ديبانا توحيدي سيكو لابا abawadde insanyo litagandika agaye kagwake ketonye buba nanyita uhidi baino kolaji buba jja kuyingira okusira kubulimbu bali bakolaji bonna bwe bali babayinawo buba jja kuyingira ate omuntu nowulira bino nosigana ende kweyembala be mu nyumba ujagazaji osigango tisa akalira kabaana obuweta oterese enjala za mmaya mu waleti onyiga koti mbuziita ba customer nosigaza ebibbo bya abalongo mukere okusuula obusente nolamiriza abalongo munkwate mungende ntambule bulungi olwaleero era nokomana kati natambudde bulungi nammwe mbawulizaako abalongo abalongo Allah akbar Ibn Hajar kanziremu kino ekigambo yagamba maana qawluhu amakulu g'ekigambo على ما كان من العمل على كان على ما كان من العمل يواشي يتواندك بواتو يي على ما كان من العمل بقينا كوينجي جينا كسيزا كمير مجيبا بيناو يقامب أي أما كورو من صلاح أو فساد مرامو وبس مرام لكن أهل التوحيد نيبتوف بيرين تبنني التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة بوبا ينو قولاتي بوبا ينو قبا يوم الجنام برازونا ويحتمل أما كل عمل الله أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أكسنز لكم من مجبالي بينه وشينز لكم اجتغيزا أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمالهم كل منهم في الدرجات kisa wala kubira nitegeza bagenda kuyingira jina kusizira ku milimu jawe amakuru e amadala gawe gagenda kwaukana okusinzira ku michi ku milimu jawe ninga bamaze okuyingira intaha qala al-qadhi imamu al-qadhi iyad yagamba ma warada fi hadith ubada ichi chayogewa ebyayogura mu hadith ya ubada يكون مخصوصا بيولد لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيولد يك اي يغير النبي بيغامبا وتولد او بالا وبقول شيء يا بيبينو بيولد اي يغير النبي بيغير هو تبيوجد بينو بيبتانو ولد ناغامبا وقرن بالشهادتين ويو حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه وقرن ناكولاشي نالانيسا نابفولا بيرونغو ناغتا وقت والشهادة بلي نازلانيسا وكوكيزا الله نوكوكيزاني ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم وقرنا بالشهادتين حقيقة الإيمان نابغتكو بوكو بنيني بوكو كيرزا nokwa wula Allah alladhi warada fi hadithihi ebyo nga bwe byayogerwa mu hadithi eyekulembeddwa nagattako imani ne tauhidi oyo yeyogerwa mu hadithi eyo fayakunu lahu min al ajr nalyokabeera nga ayina empeera ma yarujihu au ma yurajih ala sayiatihi empeera ezigenda okubeera nga ziwewula arujihani kwe kubeera nti esaidi emu yegenze waggulu nabeera nga olwalinawo ebirungi ebigenda okwewula ebibi bye wayujibu lahu lmagfiratu warahmatu ne bibanga okuwewulwa kw'ebibi kuno olwa tauhidi gwalina owadinama ddala amukakasizzaako okusonyibwa Allah n'okusaasirwa kwa Allah wadukhulu ljannati li awali wehla n'okuba nga ayingira ejjana mu lusookayo olubereberye li awali wehla tebagenda kubalibwa agenda kuyinga n'aba n'asooka bwali baabaliddwa kale emirimu gye emirungi tauhidi agenda kuwewula ebibi abeere ng'ayingira mu baliyingira oluyingira olusooka nga talimu abo abagenda okusookako mu muliro li awali wehla kitegeeza agenda kuba n'abayingira luno oluyingira oluliba lusooka ne bwebali babaliddwa waliwo abagenda okubalibwa naye nga bagenda kuyingira oluyingira olusooka waliwo abagenda okuyingira olulala oluyingira naye nga basooseeko mu muliro waliwo ba ashabu laraf abagenda okusigalaawo mu bbanga kutuusa allah lwaligera nabo bayingire naye ono gwowulira eyakakasa tauhidi agenda kubeera mubaliyingira oluyingira olukola ki olusooka kyakusaaga ekyo kasozi tekizanya seakasozi agenda tekizanya kati kasozi wamalo gaa tekizanya mula taddayo kwogera qala lallamatu ibnu lqayimi rahimahullah imamu ibnu lqayimi yagamba kyekigambo ekisembayo rahimahullahu taala yagamba walmaksud ekyali kitegeezebwawo ekyali kigenderwamu eyo hadisi anna kalimata tauhid ekigambo kyokwawula Allah idha shahida biha almu'minu singa omuddu omukkiriza akikakasa n'akyogera bino bikulu ebiddako arifan limanaha naye ng'ayogera amanye amakulu gaakyo wulira wa haqiqatahu nga n'obwennyini bwakyo abukola ki abutegeera nafyan wa ithbatan la ilaha illallah byemugaana byonna nga naye yabyesonyiwa tabikola la ilaha illallah bikibyegaana okugatta ku Allah okuroga okusamira okumala abalongo okutereka obulira bw'abaana okuroga la ilaha illallah byonna ebigaana yirizi eminkuduula abakazi gye bateera babba baabwe muki munva okulambula entaana n'ozisinza n'ozisaba omuntu eyagamba la ilaha illallah ng'amanyi byegaana ekugaana okugatta ku Allah wa ithbatan ng'amanyi byenywezaawo enywezaawo ki kusinza Allah omu yekka owulira zempagi za la ilallah zaleesona ebbiri annafyu wal ithbat ng'amanyi byenywezaawo amanyi byegaana amanyi byekola ki mutasifan bimujibiha nga atendebwa n'ebitendo la ilaha illallah byereeta kubanga la ilaha buli bumala ojjogera erina nga byo wajibu kati kugwe ng'okusaala musaaze musiibi musaddaasi ng'ebitendo bya la ilaha byeyina okukuleetera thamara ng'ozirina yagamba qaiman qalbuhu wa lisaanuhu wa jawaarihuhu bishahadatihi qaiman qalbuhu ng'omutima gwe n'olulimi lwe n'ebiyungo bye nga byonna biyimiridde kweyo shahada nga byonna biyimiridde kweyo shahada nga bwe yajyogera jagaa nti fahadhihi lkalima ekigambo ekyo min hadha ashahidu min hadha ashahid senga kiva mwoyo ashahid abakyogedde asluha thabitun rasikhun fi qalbi wa faruha muttasila fi ssamaa yagamba nti omuntu abeera bwatyo yaleeta bino ebitendo bya la ilaha illallah nga Allah bwe yabyogera mu suratu Ibrahim, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah yagamba wa mathalu kalimatin tayyiba ashajaratin tayyiba asluha thabitun tani kaya tuje wa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fis sama wa daraba Allahu mathalan alla yakube kifananyi ichi kigambo la ilaha illallah kashajaratin tayyiba kiringa wala bomuti omulungi asluha thabitun ngakuine chikolo chinywevu mulungi muttaka asluha thabit wa faruha fis sama ngata matabigaago omuchogo nagoge etadde bulungi mubbanga fis sama wado simuguru ngage etadde bulungi muchi mubbanga kitegera bagabage etadde bulungi boya gara kisikirize okifuna sike chokka tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha nge omuchogo kubako ebibala gulete ebibala byago buli kiseera teguli ko season nkati omusana gwagize manye enkuba ya la ng'omutego guleeta ebibala buli kiseera olw'obuyinza bwa Allah tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadribu Allahu la amthala linnasi Allah watu bwakubira abantu ebifaananyi nga kyayagala muki laallahum yatadhakkarun bafunemu akafumintiriza ku bigambo ebyo kati Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah yamaliriza bwatyo ngagamba omuntu alina la ilaha illallah nga bwetyo bweyimiridde akkiriza Allah n'omubaka n'akkiriza Nabbi Isa n'akkiriza ejjana n'omuliro n'akkiriza ebyo byonna ebyayogera mu hadisi ya Ubada yagamba omuntu alina akida ezebbiri n'azigattako obukkiriza obwannamaddala n'akola la ilaha illallah byebina okumukozesa yagamba omuntu alina akida bwetyo yagamba nti fahadihi lkalima ekigambo ekyo min hadha ashahid singa kiva muntu oyo aba kijulidde akyogera bwato asluha thabit ekikolo kyakyo kiba kiki kinywevu rasikhun fi qalbihi nga arusukhu kugamba nga kyanywera mumuki nga kyanywera mu mutima gwe ng'ekikolo ky'omuti ekyo kyanywera mu mutima gwe wa faruha ng'ate n'amatabi g'omuti ogwo muttasilatan fissama nga geeyunze bulungi geetadde bulungi muki mu bbanga naga nti wahiya mukharajatun lithamaratiha kulla waktin ng'era omuti ogwo gukolaki gufulumya guvaako ebibala byagwo mubuli kadde n'olwekyo eyo hadithi etulaga obulungi bwa tawhidi nti tawhidi bananyini kuba naye owamazima omutuufu yekka yekkoyo abatuusa ku ddaala eryokuba nti bagenda kusonyiwa amaki amazambi ga bayingira ejjala kasaba nga tawhidi bamuyina bamunyweza mu miki mu mitima gyabwe thumma dhakara almuallifu rahimahullah haditha ithbani faqala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha harrama ala annari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah yazzaku hadithi yatujja kutunulira wiki ejja ehadithi ya utbani annabi yagamba nti fa inna allaha lazima allah wekitiibwa harrama ala annari yaziza ku muntu yenna omuliro tegugenda mukombako aluwa man qala la ilaha illa allah eyayatula ekigambo ekyo tewali asinzibwa mutuufu okujjako allah yabtaghi bidhalika wajha allah naye nga yakyogera anoonya allah kumusiima mulimu abakyogera nga bena bibanoonya ebirala chubona nacho chiko ikhlas nimechitegeza ikhlas na yachogera kulwa Allah la ilaha illa joine ya kuyingiza muslim eteko kulwa bajogera kulwani tojogera lwa mukazi bamuni wa basilamu kaba kazi ero mukazi bwapo bwano ba ngadda yo mu dini yeze nali na silamu kalwachi wa mchala abalaba silamu ka abachala lwa bufumbo obufumbo bwebugwao nga kanti na silamu kalwachi wa mwami obufumbo bwakolachi era nadda yo mu dini ya kitange era banji badda yo na abana bamone babatwala
awono mwini bwaje jasuna
eh Unawe wali wano muimbi ya silamu kano Sheikh Mzatha rahimahullah ya mtuza salamu mamita suna mbu ya silamu kaya wano ebya mchala webiaga langatana nadayo to silamu karuwa mulimu to silamu karuwa mulimu yabtagi bithalika wajiha Allah nga silamu sano nyani Allah kumusima to silamu karuwa mulimu bali tubaganya kumpo mulimu nenkola ki nensilamuka bweguna gwao kigeranga ddayo to silamuka lwa mulimu to silamuka lwa mchala to silamuka lwa mwami omuchala abeerawo nga ali ku ddiini y'abaana be munaye ndi wano lwa ddiini y'abaana bange ne manya nabazaala musajja musilamu kati nange ndi awo ntyo ali awo atyo aliwo ku ddiini ya baana baani baana be banga yabazaala musajja muki tobera olwa ddiini y'abaana beerawo ng'oli musiraamu ku lwa Allah abantu bangi basiraamu se emisana naye ng'ekiro si basiraamu bangi bameka be muwulidde nga bamutwala okumuziika mubadde naye musiraamu kitaawe n'agamba nti bwe mba nze muzaala nze mmanye omwana wange si muki si musiraamu tembawulirako n'emiggo ne givaayo ne baleeta ekkeesi ne bagiteekako bangi abasiraamu kira mu Buwarabu n'abalimbalimba nga alowooza bwa n'abagamba nti musiraamu lwagenda okulya ebyesava ebyamaanyi n'abagamba nti musiraamu naye ngeno obusimu bwakubira abakadde abaganze eno mbaatisa ndi mukutega ndi mukiwaani naye sikola ki sisiraamu njiya mbeera toyiyiza mu ddiini mbeera toyiyiza mu ddiini mbeera katubeere naffe abawalimu tekigwanira muwalimu yenna kuyiiya mbeera ye ku kituuti nga mbasiraamu mwayiyize embeera era kyobola bakireetedde abasiraamu bangi abawalimu okusomesa eddiini nga bagisomesa ngeri y'abannabyabufuzi abasiraamu bangi mubabaseeka basomesa eddiini mu ngeri y'abannabyabufuzi na ngeri y'abasuubuzi engeri y'abannabyabufuzi etya tolina kunyiiza abantu ebijja kunyiiza abantu ebijja kugobako abantu asomesanga munnabyabufuzi abantu bonna basembeze abantu bonna bazze tosalira bantu musango naafudde nga alina essabu nga kati olubwama tumusalire era tosalira bantu musango abantu balekere Allah waabwe essabu eriri awaka mugeti mukikomera munda tosalira abantu mubalekere Allah waabwe muleme kwetukuza tukuza nnyo olaba eyo ensomesa y'abannabyabufuzi ebyeddiini bino tetulina bisomesa nga bannabyabufuzi nti tutya okunyiiza abantu yaakhi waquli lhaqu min rabbikum nassu sarih waquli lhaqu min rabbikum mwogere mazima gavudde wani faman shaa falyumin waman shaa falyakfur Allah yali akimanyi ayagala okutwala byogedde nga mazima abitwale atagala bitwala naye akole ki aleke atagala bitwala naye aleke gweyogera toyogera nga munnabyabufuzi nti gwe olina okusanyusa abantu bonna oba munnabyabusuubuzi omanyi n'amasomero kati nago galimu ebyobusuubuzi ogenda okutuuka ku bakulira amasomero abakulira amasomero bonna ebiwayi byonna babikkiririzaamu bw'omusiŋŋaana abasalafu ayogera bya kisalafu omanyi abasajja abo nakati omanyi bazuula mu ddiini omanyi kati omusalafu bwagenda oli najja omanyi abasalafu kati obuzibu balina akajanja okwetukuza tukuza bakafuweza buli ddakiika tulabaani essomero fe buli muntu yena tumuyingiza byonna ebiwayi babiri abakulu b'amasomero bannawolovu wafuna abasalafu ayogera bya kisalafu abayizi bajje wafuna banabbidia ayogera bya kinabbidia waliwo omusajja yangamba nti nze gola bano ndi musufi ndi muridi ndi munabbidia ndi muziki kalenge obusalafu bwokka bwatayogera wallahi Allah ajulire bote yabwogera yakaze ndi musufi ndi munabbidia ndi muziki kalenge ndi ba muhibbina sikira mbulidi yanga mbunabidi kata yensomesa toji sobola wano nebo wali abambadile yensomesa nebajileta kubituti bagala abantu na vasanyose bagala abantu buna toga nga mtu wabo abama somero mbaleke bali musente bali mbusubuzi banabi abufuzi mbaleke abo wali musomesege mkakasanti gemazima Allah gagendo babuza temugenda genda abantu mukaburi mwe Allah jababuza byamwe falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin falanaqussanna alayhim biilmin wama kunna ghaibin walwaznu yawma idhin alhaq kiraba Allah jakubuza bibyo nebali jababuza byabwe ate bakunnyonyole ngoddamu ngo kakasa nti Allah yaliwo amanyi bulungi ekyali kigenda mu maaso nolwekyo tofaayo ku bantu bananyiga asooba ng'omanyi oyogera mazima bayinza okukyawa bayinza obutakulaba bulungi oluvannyuma lwakaseera walataalamunna nabaahu baada hini bwetyo bwegamba egamba ekya walataalamunna nabaahu baada hini amawulire gaabo bino ebibabuulirwa bajja gategeera oluvannyuma lwaki bajja gategeera bajja kumanya lwekyo gwe babuulire mazima tosomesa ddiini n'owulira omuntu ng'agamba nayogera ebibinja byonna n'abimalayo abo bakafuwaza baganda baffe bano nayogera ekibinja ne bakafuwaza bano ne beerekawo bokka abawahabi abasalafu abalala bonna baganda baffe abashiya baganda baffe bamutazira baganda baffe bakhawariji baganda baffe bajahamiya baganda baffe bonna ebibinja byonna baganda bakafuza baganda baffe bano bonna baganda baffe ye tayinaayo asomesa nsomesa yabannabyabufuzi alinga anoonya obululu la fe yensomesa tetugirina abajahamiya baganda baffe babakafuza ne bakafuza bakhawariji ne bakafuza abasufi ne bakafuza abagundi abashia ne bakafuza abagundi ensomesa bwetu si ya musomesa wa ddiini omusajja oyo yafudde bangambye mbu abenzikiriza yaabwe baganye okumusabira mubagaye naye mukaafu munabo bagaye mukaafu nebajja kusomera abasajja mukaafu la hawla la quwwata illa billah subhanaka allahumma olaba nabo basosola tebakkiriza kuleeta buli muntu era bagaye omusajja mukaafu tajako mukerezia tumusabira tutya gwesobola sabira omuntu omukaafu baganye baga mukaafu naye ate kati siteeka yagamba abantu baffe bonna abashiya baganda baffe abakhawariji baganda baffe bamutazira baganda baffe bagundi byonna ebibinja byonna tetuganya mulimu baganda baffe naye ate mulimu betwawukanya manhaji ne aqida ddala nga bo tetusobola kuga nti baganda baffe naye gwogaba buli bamu baganda baffe ensomesa y'omuwalimu si nsomesa enoonya bululu si nsomesa yaba business men abatunda amasimu babuloka abatunda amataka abo bo basembeza buli muntu kuba bo batunda si nsomesa ya principal wa somero anoonya abaki abayizi ensomesa y'eddiini ndala bo ba principal bo befuula kati omuwalimu omusaasira ng'agamba ali ku manhaji y'abasalafu ate ng'alina essomero kati bw'omusanga mu woofiisi ebigambo biba naaganaaga biba matankane ng'empale z'abaseveni mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi bw'asiŋŋaana omusiŋŋaana n'omusalafu mu woofiisi lusalafu lukale lukaaba nya basajja abo baalemera mu maduwa g'40 baalekinamutala kayini muletiwo n'abaana tubasomesa manhaji bigambo bye ya sunna kitabu wa sunna bana bavimbi maulidi amaduwaduwa gundi mbiji wazalutanga mchere gwafuko mchere oyo bwasimbula bwati olina ayingira no gavana yona abadde ayogerera ono esunna yono yenyini ngalingo olyo omukyala gwe twayogerako nagatya bwamanya omwana we w'eddiini anyumya naye bya ddiini, bwamanya sengalamula w'obulogo naye anyumya naye bya kirogo. Kati eddiini si wetu bagisomesa, la si wetu basomesa eddiini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.